Yeah. No, no, no.
Beats Mecca, baby.
Jimmy Light. Cloudy Kiss.
Tena baby, waweza kunitachi. Mimi kwako baby, sambaza uwezavyo. Tena kwa sita baby, usiwe na babala. Umenifunza na mapenzi nilikuwa sijui. Umenipa ubaba na kikweli na enjoy. You give it to me, I give it to you. Zina wanyima raha. You give it to me, I give it to you. Zina wanyima raha.
Anangara ngara,
kama nuru light.
Anangara ngara,
kumbani yeye.
Anangara ngara,
kama nuru light.
Anangara ngara,
kumbani yeye.
Anangara ngara,
kama nuru light.
Anangara ngara,
kumbani yeye.
Banana, you never know, you never know. Oh, my popo, wana vavanya. Zao roho, zina banana. Wakiniona minao wewe. Baby, wakituona minao wewe. Daily, oh, oh. You give it to me. To you.
Dad.